mapenzi anataka taruma. Nerewa mpenzi ndakupa huduma. Aisoge ni kupusumwa, na nikikosa ni petuma. Vile na kupenda mbakara, matunda ya shaiva wechuma. Sauti ukinena kwa mbali, ukitaja majina yangu. Awe ni nafiri ndani, na natesa siya zangu. Oh, ona, akuna kunitoa kwako, mikwako mezama. Bona, wanayasema mengi, ila machacha na mana. You are the only for me, baby, I'm the only for you, oh, no, no. Forever back in a me, baby, yeah, we stay with you. Basi nagonga moyoni, oh, nagonga, minaongea na moyo. Vile nakupenda, tutaka kamati chumbani, endapo tukikosana. Mana mapenzi vita brudani, onosi waze tukikwazana. Mana wendo mvuvi wa roho, mvuvi wa shingo. Niseme na roho siwe na shaka lindo. Katibu wa moyo siwe na shaka uringon. Hawa tuwezi, aina yonara, vile tunavyopendana. Napata gara, ujuzi utamu kupeana. You are the only for me, baby, I'm the only for you, oh, no, no. Forever back in a me, baby, I will stay with you. Mweza kona konga moyo ni hodi, hodi, eh. Ana gonga hodi, nifungulie, minaongea na moyo hodi, hodi, vile nakupenda. Nifungulie, nifungulie, nifungulie.